thanks to God because of this beautiful time that the Lord has given us. Everything is good because it's a will of God for us to inherit it. I remember one day I was preaching about the inherited sin and the imputed sins.
And I was preaching
about the inherited sin, the sin that once you born, you just inherit it. And he found sin before God. And this inherited sin, it's a sin whereby each and everybody is seen and falls short of the glory of God.
Again,
I was speaking about the imputed sin that have just been imputed on us. We never sin like that, but he imputed that sin on us. So you can see how dangerous, how big sin is, whereby nobody can manage to come out from it if it is not the Lord who will let you out. Because the inherited sin, the imputed sin, nobody can come out himself from it.
The one
who put it on you, who counted it on you, can be the exact one. If he wants you to be sinless, to take out that imputed and inherited sin. But if he will not take you out from it, you'll continue in the sinfulness. And there is no joy that you can receive from the Lord, but boasting yourself in your flesh.
That's
why we can be tired speaking about sin, 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 because everything of us is very sinful, and there is nothing good that one can point to, that only a single dot is what I've done that is holy before God. If somebody can come by our way and start naming some of the things that shows our sinfulness, we can run away because of the shamefulness that we can have because of the broadcasted of that sin that has been put on the bare ground. That's why, because we never point each and everybody naming the sin sees that one is doing, that one has been doing, it makes us to be together and hold to one another. Because of that blindness of seeing our sinfulness of the friend.
Kuti kusitimafuna wina akhale pasogolo pathu ndi azithulano tchimbo limodzi la machimo athu chifukwa khungu limene ifeyo limakhala pakati pathu limatipangisa kukhala amodzi pakati pathu kunena kuti machimo athu samaonesedwa zimene zimatipangisa kukhala tonse ngati abale.
Again, the blindness of knowing the Pharaoh's sins has helped us to boast ourselves instead of worshiping and exalting Christ of the scriptures, the crucified one.
Ndiponso kukhungu limene lili losaziwa tchimo la mzako latithandiza kukhala pamodzi ngati abale ndikumatchula ngakhale zinthu zokhuza Mulungu ndikumamva ufulu pamene tikukhala pamodzi ngati abale athupi limodzi.
That boasting has helped us to start implementing the idolatry worship that makes us pharaohs to abase our souls before the throne of God, before Christ of the scripture.
Ndiponso kukhungulake ndi lomwero limene lapangisa kunena kuti pakhale kunyada pakati pathu ndipo kunyadako kumafika pomaumba mtima wamayamba kupembeza mafano ndikumayamba kumaziona ngati una kuti ife tili kanthu pamaso pa Mulungu.
But thank you to God because of opening our ears and helping us see our wickedness and the sinfulness and direct us to the cross where there is our comfort.
Komadu ti amika ambuye chifachotitse gulira maso ndikutionesera ife.
But God is drawing the people from the village to the wilderness so that they should hear the gospel.
Panali panapita zaka zochuluka kwambini pamene Yohana mabwera kukalalikira pambuyo ponena kuti buku la Malaki linalembedwa ndipo panapita zaka zambiri. Anthu atakhala wopanda ngakhale chikumbu mtima kapena kukhala nayonso njala yofuna kumva mawu a Mulungu. Mmalo mwake Mulungu anampanga Yohane kuti abwere akalalikire ku chipululu.
In the wilderness was the drawing of the people in the village.
Ndiyo kulalikira kwa chipululu kunali kuwasendeza kapena kuti kukakoka anthu amene ali mmuzi.
John didn't go to the village. But the message went to the village and it draws the people by the Holy Spirit so that they should come to John and hear the gospel that John was preaching.
Ndi Yohane yarusana pite mudzi kukalalikira ayi koma iye amalalikira ku chipululu mmalo mwake mawu ake amakamveka mudzi ndipo zimatengera nzimu wa Mulungu kukalalikira kwa anthu aje ndikukakoka anthu aje kuti abwera azamvetsese uthenga umene Yohane akulalikira.
Again, it was very difficult for these people to hear and say that this is the little gospel that John is preaching, because it has taken many years without hearing the gospel. So it was God who helped John's preaching, the gospel, the message, to be heard by the people that were idolatry worship, the people that had no gospel in their hearts.
Ndiwozo kunalikovuta kwambiri kwa anthu kuti afike pokhulupirira uthenga umene Yohane anali kukulalikira. Mmalo mwake zimachita kutengera mzimu wa Mulungu kukhala mu uthenga amene kukalimbikisa anthu amene akumva uthenga uja kuti akakhulupirire uthenga chifukwa panali patapita zaka zambiri anthu asanakhalepo asanamvepo uthenga wabwino ndipo mkati mwawo munali ngati munali mowuma munali ngati padwale pamene sakanatha kumva mawuwo.
Two things to conclude on this point is that number one. The sin is little and is very great and is very dangerous. It kills, it destroys. Nobody can come out. It enslaves a person.
Chitu choyamba chonena kuti chimo lilipo ndipo chimo ndilona ndithu ndipo chimolo ndilopya. Komanso limapha chimolo ndipo chimolo silinasiya kokakhale mmodzi amene akhoza kuima payekha popanda chimolo.
Many people are slaves of sin because of how great the sin is.
Malomaga and Vambia Caragapolo out Chimo, see the Father Kupusaka, I go my Father Kukula one minute Chimo reading.
The coming of Jesus Christ was because the people are unable to come out from their wickedness.
Deno kubwera kwa mbuye wetu Yesu Kristu anabwera jifanyene na kuti palibe munthu kapena kuti anthu analephera kutuluka okha muzoipa zawo.
The coming of the Lord was to help the people continue in their sinfulness while when they would be very sinful. Grace, Christ, to come in abundance to the people.
You know, kubwera kwa chilamulo, kukumakata ndizira wantu waja, kuta kazikike, ayare mpasa, mumajimu wawo, ajimitise, chivachimo ni magamu, chilamulo, chimagamu onesa mtu kuchimwa kwake. Ndijo linga jone na kuti, Kristu akamaka bwera, chisomo, chikao neke mwa Kristu yo.
So point number two, Christ is the only solution of the sinfulness that man was caught with.
Neno mfundo ya chiwiri nyore na kuti, Yesu Kristu ndiye kayo, amene ndidongo solo kapena ndondomeko yo kayo, imene inario tegera kujosa mbuwa chimo limene mtu anali nalo.
If Christ is not in you, you are a slave of sin. You gonna worship the idolatry. You will be an idolatry worship.
Maloma kenga diweyo Kristu sari mwaiwe, umakala kuti ndiwebe kapolo wa chimo basi. Chimene chima jitika nchone na kuti weyo mabembeza mafano, ndiboza kalawembeza mafano.
But when Christ is with you, he will set you free and you will be free indeed.
Umatu ngati Kristu atakhala mwaiwe, udzakhala mfulu, chifa yeyo azakupanga kukhala mfulu ndithu.
That's why when we read John chapter 15 verse 3 says,
did you find out that you are going to go to chapter 15 in the image that we are going to
now ye are clean through the word which I have spoken unto you.
Mwakala wako nzeka tsopa ano inu. Kifuwa chama wa mene dala mkulandi inu.
So here is speaking that for one to be clean, it's because of the word, and the word is Christ. And Christ is the gospel. So it's because of the gospel that has been revealed to the person, makes that person to be clean.
Ndiyo aba magala mkula kunena kuti, mundu kuti amakhale oyera amasowekera mawu, ndiwo mawuwo ndiye Kristu. Ndiye Kristu amene ndi uthenga wabwino umene ukamveka, ndi umene umampanga mundu kukhala oyera.
That's why John chapter 8 verse 32 says, and ye shall know the truth, and the truth is Christ Jesus, the gospel, the revealed one, and the truth, that is Christ, shall make you free, no condemnation.
Ndipo muzadzindikira chonadi, chonadi chamene ndi Yesu Kristu. Ndipo chona abi kunena kuti Yesu Kristu weyo chiza kumasulani kunena kuti muzamasulira kodero kuti mulibe sokutsusika.
So Christ is the message. Christ is the gospel. Is the only one. Is the only medication for our sinfulness.
Ndiyetu Kristu ndiye mau kapena kuti ndiye utenga. Ndipo Kristu ekayo ndiye mankwala au jimo watu.
If it is not Christ, then you are very sinful. Nothing good in you.
Komangati paiwe paribe Yesu. Ndekuti weo ulijabe, ndipo paribe kantu paiwe.
Somebody can ask me, where are you reading to? It's the same message, same gospel that we are in. That is John chapter 18, verse 28.
Ndeno mwina mtu wina mkumafusa kunena kutukodi mkulowe la kuti pankani mene mkufoto kuzirapa. Tiritu mkani umwe ija, utewanga wake so umwe uja, umene tirimu mbukula ya chapter 18 ya mbukula Yohani.
Verse 28.
Ndi wapa tirimu ndime ya 28.
Last week, we were on the same verse whereby Christ was in the judgment hall alone, while the people, the escorters, they are outside, forbidding themselves to enter in to prevent from defilement.
Ndiyo nthawi ya kumbuyoyi kapena nthawi ya pitayi chinaliso mchapula chomweche pamene timaona Yesu Kristu akuli mkulowa mbwalo la milandu pamene iwo amene amaperekeza anthu amene anamumanga kapena anampezera zifukwawo anali kunja podziyesera okha kuti ndi oyera kuti angazidesa akalowa mbwalo la milandu.
They were they protect themselves from entering into the judgment hall because whosoever will be in the hall will be defiled. So Christ was in Christ to be like his defiled because of the defiled man that is not seen himself that he is defiled.
Ndipo anthu awa amadziwerengera okha kukhala oyera kapena kuti akhoza kukhala odesedwa akangolowa mnyumba imene mbwalo la milandu mmene mumo. Komano amakaona kunena kuti Yesu Khristu iyo ndi amene ali woyenera kukhalowa mbwalo la milandu umo pamene iwo ndi woyera. Ndiye mukamaona Khristu iyo amakawerengedwa kukhala odesedwa kapena kuti ochimwa polowa mbwalo la milandu chifukwa cha tchimo limene iye anali nyamula limene iye sanachiteko koma chifukwa cha munthu amene anali mkati mwazi mwa Khristu.
See how blind a man is, thinking that a hall, the judgment hall, can make somebody to be sinful without knowing how a man gets sin.
Ndidaona nino khungu la anthu mmene limakhalira kuti anthu na khungu kuti munthu akuganiza kunena kuti kulowa mbwalo la milandu kukhoza kumdesa posazindikira mmene munthu amakhalira ochimwa kapena mmene munthu amakhalira odetsedwa.
This is the foundation of religion whereby they worship things built without worshiping the Christ of the scriptures, the unseen one.
Awanu ndiwo maziko azipembezo iwo amene amaika maziko awo pomaganiza kumapo mapembeza zinthu zopangidwa kapena kuti zinthu za maganizo awo ndikuleka kupembeza Kristu woyera wa mmalemba.
Think about Jesus Christ saying that if this tabernacle, if this church will fall down, I'll build it in 3 days' time.
Taringa lilani maa mwa chisanzu mawa mina mbuye swana wala mkula onina kuti kachi suyu mkati kuta mkumula ni nikoza kumbanga kwa masiku watatu.
Christ was speaking a spiritual church built by himself, his own body, but these people were thinking about the building whereby talented and expertised people built the building, and they thought that that building is a church without knowing that the church is and the erected people found from different sides of the world.
Ndenu ambuyesu mena makalankhula izizi amakalankhula mauwa auzimu polankhula za thupi lake amene ndikachisa amene anamumanga iye mwini ndiye thupi lake. Ndipo anthu awawa maso awo anali kuyang'ana pa kachisi womangidwa ndi anthu amene anthu aluso ndi anzeru anagwirapo ntchito ndi kumanga kachisi ameneyo posazindikira kuti Yesu Khristu amakayankhula za kugwesedwa kwa kachisi amene ndi anthu osiyanasiyana okhala mʼmadera osiyanasiyana anthu amene ndi osasankhidwa.
People worship the sin by building claims to be the church. They decorate, even like the name that this is a church, while it's just a shed, a shelter, a house, a building.
Anduru amakhala kumatanganidwa nkumalemekeza malo opembezeramo amene amatchula kuti ndi kachisi ndipo amayesa kuwakongolesa mpaka na kumalemba pamenepo kuti ichi ndiye chati chempingo wathu umenewu posazindikira zonena kuti chimenecho ndi mthunzi chabe mmene alili malo aliwonse opumulirapo.
For example, the Lord has blessed us here in Nirongo with this building. It's not a church. It's just a simple shelter. So we never claim and worship this building as a church. No.
Mwachisanzo kunoko kulirongwe ambuye anatidalisa ndi chimango cha mthunzi wa malo opempheleramo ndeno chinthu ichichi chili chabe sikuti ndi malo onena kuti ife ndikhoza omalemekeza ndi mthunzi chabe onena kuti ndikhoza omasonkhanapo.
Even if you can stop today using this building and somebody rented this building and opened the beer hall, there is no any sinfulness because it's just a building built by expertise people who knows how to build the builders.
ndipo ngakhale kunena kuti kutangoti kwachitika kunena kuti malo ano tasiya kupempheriramo ndiye basi munthu wina ophikamo kapena kugulisa mowa ndikukapangapo lenti pamalo pano pakuwabwereka malo ano kunena kuti iye azigulisiramo mowa sikuti sopali cholakwika pamene pokwayi chifundi chinyumba chabe chichi chimene chinangomangidwa ndi anthu aluso amisiri.
The church is the body of Christ, Christ being the head of his own church.
Pamene tikamayankhula za mpingo, mpingo tu ndi thupi la Khristu ndipo Khristu ndiye munthu wa mpingo wake.
What we saw here, people worshiping or praises the building hall as a judgment place without knowing it, that this case that Jesus was there was the case that has been done long back spiritually between God and Adam.
Chimene kuti kuchiona kunena kuti anthu amaopa kapena kuti amalemekeza zinthu zochita umanga mpaka nakumafika pomaona kunena kuti kulowa kwa mbwalo la milandu kumene kukukhoza kuwadesa chimene iwo sa makazi wa ndipo amakamaona Yesu kukhala woyenera kulowa amene posazindikira kuti malo amene wa Yesu Khristu amakalowamo chifukwa cha tchimo limene munthu anachimwa kuchokera kale kale munda wa Edeni monga mmene anachimwira Adamu ndi Eva.
So preventing yourself from entering into the hall or being in the hall matters nothing, because a man has been counted sin on him.
Ndiyo kudziretsa kwina kulikonse kumene ukhoza kukuchita iweyo posalowa mnyumba imene iyoyo sikuli kanthu pamaso pa Mulungu chifukwa pa munthu tu panawerengedwa kale kuti munthu ndiwochimwa.
Without entering into the hall, never sense that they are sinless. They are sinful by inherited and imputed.
Ndipotu kusalowa mbwalo ili kapena mnyumba iyi sikumatanthauza kunena kuti wina akhoza kuwerengedwa kunena kuti sanachimwe ayi koma anthu onse anawerengedwa kukhala kuti iwo ndiwochimwa ndipo ndiwoperewera basi.
So it takes God to help them blind their eyes so that they should never enter into the hall with Christ, so that Christ should be alone before Pilate, the judge, so that the scriptures might be fulfilled.
Ndiyo zinachita kutengera Mulungu mwini wake kuwathandiza anthu awa kuti khungu lawo alichite mokhazikika bwino kuti asalowe mbwalo ilili la milandu ndicho linga chonena kuti Yesu Khristu akakhale yekha mbwalo lija pamodzi ndi Pilato komanso oweruza kuti mawu a Mulungu akwaniritsidwe.
Had it been that he entered with the people in that building, in that hall, then salvation would have been mixed with works.
Ngati kukanakhala kunena kuti Yesu Khristu alowe mbwalo lija pamodzi ndi anthu ambiri anthu amene anali pamene pajapo aja ndikuti zikanathekaso kapena zikanamaonesa kunena kuti chipulumuso nchophatikizana ndi ntchito.
But Christ took the cross alone, judged alone, crucified alone, so that salvation should be alone from Christ.
Ndiyetu koma kuti Khristu anaseza mtanda yekha, anaweruzidwa yekha, anapachikidwa yekha, kuti chipulumuso chikhale chipulumuso cha yekha cha Khristu yekha yopulumusayo basi.
So verse 28 is continuing by saying the first thing
that
then let they Jesus from Caiaphas unto the judgment hall is one of I was preaching, and it was errant, and they themselves went not into the judgment hall, lest they should be defiled, thinking that they are defiled because they never enter into that hall, without knowing that the defilement is there because they are sinful long back after Adam gets sinned, but they might eat the Passover.
Pamenepo anamtenga Yesu kuchokera kwa Kayafa kupita ku Pretoria ndiyetu kubalola milanduko koma munali mmawa ndipo iwo sanalowa ku Pretoria kuti angadetsedwe kunena kuti iwowo amaona ngati kunena kuti akhoza kudetsedwa chifajenina kudalo wa mbalo la milandu ilipo. Sasi ndikina kunena kudeseduwa tu mkwa kare kare kumene kuna chitika munda wa Edeni amena na deseduwa Adam undieva andu wose anadeseduwa pamaso pamozi naye kuti akaje pasika kumachunga maembeke zina ndikukonza kukaje pasika basi.
Failed to enter into the judgment hall, claiming to be holy, not to be defiled, is what religious groups of people are preaching. That is wet preaching message that don't do this, do that, commanding the people to do what the preacher is commanding them without knowing that it's Christ who lead the elect home. But if not, if it is not Christ, then it's wickedness and it's idolatry worship.
Ndeno kusalowa kwapena kudzibadula kuti asalowe mnyumba bwalo la milandu kuopa kuti angadeseduwe. Mmene mundi mmene zilili ziphunziro zachipembezo mmene iwo amachitira kunena kuti olalikira amafotokozera kumauza anthu kuti musachite izi kumawapasa anthu ntchito yonena kuti iwo anthuwo azichita. Ndiye akamapasidwa zimenezo so anthu amaona ngati kunena kuti mukuchita kwa zimenezo muli chipulumuso posazindikira kunena kuti anthu onse anachimwa naperewera ndipo mmalo mwake. Iye amene ayesedwa ulungama wangu ulungamisidwe chifukwa cha chifundo cha Yesu Khristu, chifundo cha Mulungu mwa Yesu Khristu ikhayo basi.
Instead, they prepared themselves for the Passover.
Mmalo mwake iwo amakhala kuti akuzikonzekeresa kapena kuti anazikonzekeresa okha kukadya pasika.
How the Passover was prepared.
Ndiyeno pasikayo amakonzedwa bwanji.
Number one, the people were coming from very far to the place where they for the Passover.
Chitujoyamba tunjonena kuti anthu amabwera kuchokera kwa kutali kwenda mitunda yosiyana kukabwera kumalo amene akonzedwera amene aliyenera kupereka kudyedwera pasika.
Number two, the multitudes of people should have sheep whereby they might slaughter and eat the meat.
Chinthu chachiwiri nchonena kuti gulu lonse la anthu limene labwera limafunika likizikhala ndi nkhosa zimene ati aphe ndi kudya.
Number four, there is a blood that is shed from the sheep or goats that is spotless, that is without sin, a picture of Jesus Christ. So they had a blood in their hand, blood representing the blood of Jesus, the salvation of the elect.
Chinthu chachitatu nchonena kuti panali magazi pamafunika kukosedwa kwa magazi mu nkhosa zimene Yohana ali kuzikonza, nkhosa zimene zikhale zopanda bangandi, zopanda chilema. Ndiyeno amafunika kuti akhese mwanzi wa nyama zimene zozo zimene zinali chithunzi cha Yesu Khristu amene ndi woyera wangwiro amene ati akachose mphulupulu za anthu ochimwa.
Number five, there is a fire ready to roast the meat.
Ndiponso tu chinthu chachisanu chimwe chooneka pamenepo nchonena kuti pamakhala moto umene umakonzedwa nchonena chiona kuti akaotchere nyama.
So why a sheep that is a picture of Jesus Christ ready to be crucified, slaughtered?
Ndeno mukamaona kuti nchifachana nali kupereka nsembe kukakhala nkhosa. Kosa yoro chithunzi cha Yesu Khristu amene anali wokonzedwera kukaphedwa.
And the sheep was killed, slaughtered outside the village as the picture of Jesus Christ being crucified outside Jerusalem.
Ndiponso tu nkhosa imeneyo imakaphedwera kunja kwa muzi imene ni chithunzi soyo chimene chinali chithunzi cha Ambuye wathu Yesu Khristu amene akapachikidwe kunja kwa Yerusalemu.
Number five, on the same point, the lamb was to be without blemish. That is a picture of Christ's life, a very sinless life.
Ndeno pamfundo inaso pa ndime chinthu cha chisanu chomwecho ndionena kuti mwana wankhosa yedwa amafunika azikhala wopanda chilema kavena opanda chirema chimene ndi chithunzi-thunzi cha moyo wangu wathu Yesu Khristu amene anakhala oyera wopanda tchimo.
That is Exodus chapter 12 verse 5, whereby it says, your lamb should be without blemish, a male of first year. Ye shall take it out from the sheep or from the goat.
Ichintu chooneka bwino mu buku la Exodus chapter 12 ndi Malaki 5 yomwe nakuti mwana wankhosa wanu azikhala wangwiro wa mwamuna wa chaka chimodzi, wa chaka chimodzi muzimtenga kunkhosa kapena kumbuzi.
So the sinless life of the sheep is the picture of Jesus Christ being sinless.
Ndino kukhala kopanda chirema kumene kukuoneseredwa kwa nkhosa uku chinali chithunzi-thunzi cha moyo wa Mbuye wathu Yesu Khristu amene anakhala wopanda tchimo.
And the other thing, there is verse 6, whereby it says, and he shall keep it up until the 40th day of the same month, and the whole assembly of the congregation of Israel shall kill it in the evening.
Ndipo chinthu china chomwe chikuoneka madzulo.
So you can see that there is a keeping of the sheep. Christ was kept by the people led to be crucified, slaughtered.
Ndiye mukhoza kuona kunena kuti panalitu kusungidwa kwa mwana wankhosa, momwemonso ndi mmene Yesu Khristu anasungidwira ndi anthu pokonzekera kukampachika.
They kept the sheep, the goat, until the exact day and time led to be slaughtered, that is evening time.
Amaisunga tu nkhosa kapena chiwete chomwe chikukaphedwacho kufikira nthawi yeniyeni yoyikika yokaphayo. Imene ndi madzulo okaphedwa mwana wa nkhosa.
Look about Jesus Christ. He was saved, bound by the people. And the people tried to kill Christ before he was killed in the exact time of the Bible. Without knowing that whatever they were doing, the Passover was the picture of the one whom they have bound.
Taona nitu mmene zinachitikira pa moyo wa Mbuye wathu Yesu Khristu mthawi iyi. Kunena kuti anthu anamugira Yesu Khristu ndi kumusunga kukonzekera kunena kuti akampachike. Posazindikira kunena kuti izi amakazichita zimakhala kuti zikukwaniritsa Pasika weniweni amene anali kulankhulidwa mmalembayo.
The other point on verse 6 of Exodus chapter 12 is that the whole congregation of the assembly should kill the sheep, the goats, in the evening together.
Ndino chinthu chinaso chomwe chikuonekera mu ndime mukati mwanusu mwaya ndime ya 6 mu buku la Exodus chapter 12 akunena kuti ndipo bungwe lonse la anthu a Israeli lizimupha pamodzi.
The killing of Christ was gathered by the masses of people from different sides.
Ndiyeno tu gulu limene limakapha nkhosayo limafunika likhale gulu limene limakasonkhanisidwa kuchokera kumadera osiyana-siyana.
Whole assembly, kill the gods. Whole assembly, crucified Christ.
Gulu lonse limapha mbuzi kapena kuti mwana wa mbuzi amene amapangidwa kukhala Pasika uja. Ndi momwemonso ndi mmene gulu lonse la anthu linasonkhanirana kukapha Yesu Khristu.
The whole assembly killed the sheep while seeing it. Christ was crucified while people seeing him being crucified.
Gulu lonse kapena kuti bungwe mmene limakapha anthu onse akuona pa gulu la anthu oti akuona. Momwemonso mmene Ambuye wathu Yesu Khristu anapachikidwira kunena kuti anapachikidwa anthu onse akumuona.
The other point is found on verse 7, whereby it says that they shall take the blood and strike it on the two side parts and on the upper door parts of the houses wherein they shall eat in.
Then fundo ina iwone sabaso mundima yake ya 7 imwane na kuti ndipo adzitenga kumwanzi na upake pa punthu za mbali ndiya pamwamba nyumba zimene adyeramo.
They first had the blood in their hands, the meat in their hands before leaving out from Egypt.
Ndipo iwo apo chinthu choyamba chomwe chikuonesedwa apo anjonena kuti anali ndi mwanzi amafunika kukhala ndi mwanzi mmanja mwawo anthu asanatuluke ku Igupto.
Christ had the people in the upper room, giving them the Holy Communion, giving them their, his body and his blood for the remission of their sins.
Mwe mwoso tu Kristu anakhala pa mwamba pamodzi ndi anthu kuwapasa thupi lake kapena kuti kuwapasa apa anthu amene anali kudya mgonero kuwapasa thupi lake komanso kuwapasa mwanzi wake umene uli to ochosa kapena kukhululuka chikhululukiro cha machimo awo.
People already took the blood of Jesus inside their body, the blood of Christ inside their body before Christ was crucified on the cross.
Antutu anali atamwa kale magazi ambuye wathu Yesu Kristu. Yesu Kristu asinaka kwere kupaka pachikidwa pantanda mthupi mwanthu munali mutalowa kale magazi a Yesu Kristu. Momwe monso mthupi lanthu munali mutaperekedwa kapena kuti mutalowa kale thupi lake la Yesu Kristu. Yesu yo asinaperekedwe pantanda anthu anali atamudya kale.
Which means when Christ was taken by the people, the body was already inside the body of the disciples, already ate by the disciples.
Is it not that the woman who came to Jesus Christ, Christ, who came to Christ, to be raised to Christ, living in the garden,
That's why when Christ was to be crucified on the cross, he says on John chapter 19, verse 30, it is finished. Because his body has already been given to his disciples.
Ijitu nchifuwa mune ambu Yesu anapachikudwa pa mtanda, mune amapereka moyo wake, mbuku la yazitizo na mbuku la Yohane chapter 19 ni mege ya 30. Anala mkula kuti kwata, chifuwa jane na kuti tupilake, nani tapereka duwa kari kwa upunzirake.
So, same with the erect. Those whom God erected from eternity, Christ died for them. And his blood and his body has already been given unto them. Whereby when he was dying to the exact number of the people whom he knows any. Only those God gave them his body, his blood, are the exact number that Christ died for and will inherit the kingdom of God.
Umudu ndi mene zidili ndi anthu oshimwa onse amene ndi osankhidwa. Amene Mulungu ana wasankhiratu kuchokera pachiyambi dziko lapansi lisanakhazikisidwe, kunena kuti mmene Ambuye Yesu amakafa pa mtanda paja, mmene amapereka thupi lake analiperekanso kwa iwowo. Momwemonso mmene amapereka magazi ake anawapasanso iwowo. Kotero kuti mmene Yesu amabwera kukafa pa mtanda, amakafera chiwerengero chenicheni chodziwika bwino chimene Atate anachipereka kwa iyeyo kuti achifere.
Again, here it shows the selective gospel that is preached to are received and accepted by the erect only, not all the people. The exact number that had the blood and the body during that time.
Abaso toba kumukhoza kuona mmene pakuoneseredwa kupatula kapena kuti kusankhika kwa uthenga wabwino mmene ukulalikiridwa kunena kuti uthenga ndi umene umalandiridwa ndiye okhawo amene Mulungu anawapatuliratu anawasankhiratu kuchokera pachiyambi ndipo anthu amene ndi odziwika pamaso pa Mulungu.
No mixture, only the erect will hear the gospel. That's why the Bible says, my sheep hears my voice.
Ndipotu hapa palibe kasakaniza ai okhawa amene ndo sankhidwa awo adzamva mawu awo a Ambuye monga Bible likulankhula bwino kunena kuti Nkosa zanga azimamva mawanga.
So that time in the upper room, when Christ was hand-offering his body and blood to the disciples were my pronouns, and I was there in the spirit receiving the blood and the body of Christ. And when he was dying, he died already in his blood and mind, the saved one.
Ndiyo izizi mene ambuye kwa amaga anatenga upunzila joko kana umjibinda ajaba mwamba mene amaga vereka tubirache kumasu kubereka magazirake kwa iyo upunzila aja anayidua mulo wa malo wanga kwa nena kuti mene amaga vereka tubirake ndi magazirake inesu nari nandilantawi yomweyo wadwa kuti juwele ngero kapena kuti nambala ya anu amena nafunika kukaferelu amene sukiso mabwelela Isa sokonezeke isa pozinye duwa iti nari ndia mulu wa malu watu mtawi mene.
I'm thankful to God because of that day, that hour, minute and second when he was dying and hand over his soul unto God because the hopeless had hope now.
Ndia mikadu mulu nguchifaja mtawi meneyo, ola limeneyo, minute imeneyo, kumaso nusu ngakale kuti mpindi imene inaliboyo. Chifukwa muntawi mene yoyo wa makapeleka chiembekezo kwa muntu amene ndo panda chiembekezo kwa mene Yesu Kristo makapeleka mzimu wache. Ndipo sopano ndi chiembekezo.
And when you see the last sentence of verse 28 of John chapter 18 says, but they might eat the Passover, thinking that the Passover is the meat from the goats that have killed it. Without knowing that they are preparing to go and eat the last Passover because Christ to be day will die as the Holy Communion, the substitute of the Passover.
Ntufayake mukamaona ndime nusu ya ndime ya 28 kumapetuka kunena kuti koma kuti akadye pasika. Ndi anthu awawa amaganiza ngati kunena kuti kukadya nyama kumene imakadyidwa ngati ya pasika kunali kanthu posazindikira kuti izi zinali chabe chithunzi chokaonesera thupi limene ndi Ambuye Yesu ndipo inali nthawi yoyenera kupita ndi kukadya pasika amene ndi Yesu Khristu kapena kuti mgonero kumene Ambuye Yesu anaukonza ndi kuupereka kwa iwo amene anayenera kuti audye.
Passover is about eating and drinking. Is salvation is about eating and drinking. We just eat the already manufactured and made by Christ on the cross. Thank you to God that a hungry soul now is fed.
Ndiyo pasika kunali kudya ndi kumwa kapena kuti kumwa. Momwe monso tikamaona pankhani yachipulumuso pali kudya ndi kumwa ndipo ife timadya zimene zinakonzedwera ndi Ambuye wa Yesu Khristu ndipo zimenezo anazipereka kwa ife ndipo zimenezo ndi zabwino. Ndiyadu pasika kamanena za pasika. Pasika kumakhala kudya kumanso kumwa. Momwe monso tikamaona pankhani yachipulumuso pali kudya ndi kumwa kudya thupi la Ambuye wathu Yesu Khristu ndi kumwa magazi ake. Ndipo ife timadya zimene Ambuye Yesu Khristu yo anatikonzera anazikonzera kuti ife timazilandira zimenezo ndi kuzidya ndipo ndi zabwino ndi zoyenera kwa ife.
Christ is the little food, the little bread of the hungry souls.
Ndiye Yesu Khristu ndi chakudya chenicheni ndipo ndiye chakudya cha miyoyo ya njala.
Christ is the little salvation, the little meat for his own people.
Ndipo Yesu Khristu ndiye chipulumuso chenicheni achipereso ndi chakudya chenicheni cha anthu ake.
We have no any other food, no any other meat but Christ, the exact food.
Ifero tilibe chakudya china kapena nyama ine yo ndi khozo kwasula koma chakudya chomwe tili nacho ife ndi Yesu Khristu yekha amene ndi chakudya chathu.
He is my savior, he is my salvation, he is the meat of my hungry body.
Yeyo ndiye mpulumusi wanga komanso yeyo ndiye chipulumuso changa ameneyo ndiye nyama kapena kuti chakudya chathupi langa la njala.
Without the Passover, meaning the meat and the blood, whereby I might use it to drink in, to eat in. I'm hopeless with that hope and salvation.
Obanda rupasika amene ndi nyama kumaso magazi ineyo ndine opanda chiyembekezo ndine opanda opanda chilibizo china chilichonse kapena chiyembekezo ngati palibe Yesu Kristu yopaine.
Christ is my salvation.
Kristu ndiye chipulumutso changa.
He is my hope.
Iyeyo ndiye chiyembekezo changa.
He is my everything.
Ndiponso iyeyo ndiye china chilichonse cha ine.
He is my gospel and message.
Iyeyo ndiye uthenga wanga wabwino.
May God help us see the Christ of the scriptures.
Ambuya tithandize kuona Christ wa mmalemba.
Worth it to be preached. Worth it to be accepted by the elect.
Ifa ye kayo ndi amene ali woyenera kulalikiridwa ndiponso ye ndiye woyenera kulandiridwa ndi okhawo amene ndi ake wosankhidwa.
As we are finishing, verse 29 says, verse 29, Pilate then went out and told them, and said, what accusation bring ye against this man?
Chifukwa chake Pilato anatulukira kunja kwa iwo nati, chifukwa ninji mwaza nacho cha munthu uyu.
So, as of today, we'll stop there. Lord willing, we'll continue as the Lord directs. But the message is, Christ is the gospel, the little food, the little bread, the blood, salvation of the elect.
Kwa tsiku la lero liti milakaye pamene popo ndipo Ambuye akalola tikhala tikupitiliza komano mfundo yaikulu pa uthenga unkunena kuti Yesu Kristu ndiye chakudya chathu chenicheni, Yesu Kristu ndiye chipulumutso chenicheni cha miyoyo yathu.
That day when he was handovering his body, his blood to the people in that upper room is the same day that the counted number of the elect was prepared for the salvation that is to be given on that minute point second when he will die on the cross.
Ntsiku lijalo limene Ambuye Yesu anali mchipinda chosanja kapena chipinda chapamwamba ndi akuphunzira kuwapasa thupi lake komanso kuwapasa magazi ake. Tsiku lake linali lomwero limene panali kukhazikisidwa chiwerengero chenicheni cha anthu amene akufunika kulandira kapena kumwa kapena kudya thupi lake anthu amene iyeyo adawapulumuse.
No any other message, no any other gospel, Christ is the message.
Ndiponso palibe mawu ena kapena uthenga wina ayi, koma Kristu ndiye uthenga wathu.
Let us look to God in prayer as finishing this service. Our dear Heavenly Father, we thank you this afternoon here, but morning other side. Thank you for your message, gospel, that you are the living bread and blood, the hope and salvation of the elect. Give you glory and honor because of making it possible that we should hear the Christ of the scriptures that is revealed in the scriptures. In the name of Jesus, we pray and exalt your name. Amen.